sniffer.
Angel on the track, get up.
Nina lana ya rhyme na literature, literature. See your chocha. In the nick of what time ni kufanyo some level. Yeah. Wawalami wana jazzy, ujerumani, sniffer music, yeah. Nitaane. Mahomi wa Dubai, USA, Oklahoma. Niko mbaka China, Nigeria, my brothers wananita gaoga. Musata ya tuha, mundu mudhoku, mutongo I. Cheno mowegaki, mudu wa hinya. Kuga na weka kimoran, hara ye, hapa streets mindoji. Bogi represent hero kama no nyasae. I've come from nothing. History's in the making. Upwards elevating for shows and the moolah. I'm salivating. My dreams are so valid. Mi tazina ni mezo. Kenya, Eugene atizina. Mea bila mbolea. Ukizidi niongelea. Ntakumeza share. Kisha ni dry share. Nina warembo Mombasani, East Africa. Tumonde choka Morocco, Ethiopia, South Africa. Mogi ya Madiva, ma achiva. Na kwa gabiliva, kazi ya Mungu imesendi, imeiva. Egorom oche. Everywhere we go.
Ina mbogi.
Anywhere I go.
Ina mbogi.
Everywhere I go.
Ina mbogi.
Anywhere I go.
Ina mbogi.
Anywhere we dance.
Sniffa music.
Everywhere we go.
Sniffa music.
Anywhere we dance.
Sniffa music.
Everywhere we go. Critical and intimidate na temi yake amenipa date. Mabogi zimemshow bado sniffa ndo kusema. We ndo kusikiza. Ye ndo kushuta na we ndo kunusa. Amini usiamini si vice versa. He is too hot utados kwa freezer anaongoza. Hater meza reza. Najua naweza kuliza niko jikoni. Area ka bacteria za malaria. Nimekafunga na kameniuria. Mi na mtunga mi stari tuazitunga kasheria. Yeah. MC nita kungaria, uwanze kulia, ni kusikilie huruma ya Mama Maria juu. Niko nao wote, wako nami wote, nasikizwa na walimu, wanafunzi, mbogi za watoi, mabeste, wazazi, makonda, madere, Islando, Westlando. Sikiza na ni hii, ndiyo usani, mbogi zimetizi mesema, mini mzina sifiki kikomo. Mbogi ya makomrezi, nina kisomo, mwenda tezi na omo. Uliza ujibiwe, eleza upimiwe, luka pesu kimbiliwe. Hizo ni mafunzo za babu.
Anywhere
I go,
mina mbogi.
Everywhere I go,
mina mbogi.
Anywhere I go,
mina mbogi.
Anywhere we dance,
sniffa music.
Everywhere we go,
sniffa music.
Anywhere we dance,
sniffa music.
Everywhere we go. Ain't no here nilianza before scrubbers. Rules zika reverse, time ya kufast, ika pass. Now I fit in my pants. Hakuna ma minus, nime multiples tu na ma plus. Sahisi draft, ni chess. Mademo na ni chess, wana die cares. Nikiji crown king, utanipata tu kwa palace. Club kiasi nikitesa, no other place. So I form, nipe platform. Ni perform, ni me form. Mints za kuwa inform, ni me come na. Banka ya boma, senka ya stoma. Niko so firm, vitite, and that's my norma. Akiliti mamu, sikiza ma imam. Napenda my dad, na my mama. Nachonga bonge la rhyme, paka hater ana scream. It's been so long, but it made me so strong. Niko kila mahali, up tongue and dong tongue. Madam wanirushia brazia, smatong. Si banduki, si kutuki. Hapa nuna belong, kwa leka unadhani niko wrong. Nipe kushung peng, nikuwa nikie kamusi ya sheng.
Yeah, lisha onja asali, nitazidi fata nyuki.